TSM
Harry Said, President.
Mwaka utu mejipanga, mtatusamehe. Nitapiga kila anaye kuja mpaka muweke mupira kwa pani. Yo, Yanga, yo, Yanga, yo, Yanga, yo, Yanga. Kakuopi kalika 20 kitu, nasikia minongono. Kanjibai eti amesha susa, nasikia minongono. Yo, Yanga, yo, Yanga, yo, Yanga, Yanga,
yo, Yanga. Watoto wa jangwani, ni mabingwa wa nchi Yanga. Watoto wa jangwani, yo, Yanga. Watoto wa jangwani, ni mabingwa wa nchi Yanga. Watoto wa jangwani,
tetema, tetema, tetema. Mari
Loma Lisa
Wafupi Media
Juma Shaba
Dennis Nkane Job Mzee wa kazi chafu Gondi Bangala Aucho Yego Aucho Yego
The best coach Nasri Din Nabi
Aziz Ki Mashinaba
Lefty Foot
Morrison
El Bugatti Baba Haji Manara
Wakere
El
Bugatti Wakere
Wakere Capitaine, mon vieux, Yaza, ma gambo,
ma gambo,
Yaza, apu, 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 apu,
biti meisha yo.
Nashua boy, babu kaju, Faridi Musa, fei toto, fei so.
Yo, what's up?